You'll stop to marry. La la la. Katangaza maneno mashoga kwa mama za wote, katangaza maneno mekwamba na mika ha. Kanifanya swindi mingana kula za eti siuli niacha ukamfata mwengine, kasima na kibamia kapenda ndefu mashine. Mimi unanifata bibi tena mkware, mina pezi jipya na damba na I'm gonna make you mine.